Muraho neza. Amazina yanjye nitwa Kayisengerwa Colette. Ndi umubyeyi. Ndi umunyarwanda. Nkaba ngira ngo mbasangize uburyo ubumenyi navanye muri narrative therapy bwamfashije gufasha abanyarwanda cyane cyane turavuga ku bijyanye n'umwana umukobwa warokose jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo cyenda na kane. Narrative therapy ideas nize zamufashije kuva mu buzima bw'ubwigunge, kuva mu buzima bw'agahinda n'umubabaro yaramaranye igihe kirekire. Yari umwana w'umukobwa muto, jenoside yamusize ari umwana muto afite imyaka 15, kandi yari afite responsibilities nanone, cyangwa se yari afite nanone kwita kuri ku bandi barumuna be babiri yari asigaranye, afashijwe n'igihugu, afashijwe n'indi miryango yabashije gufasha ba barumuna be, ariko nawe arimo kwifasha kandi n'igihugu gikomeza kubafasha. Abasha kwiga, yiga segonderi, yiga kaminuza, arayirangiza, ariko ari gusapotinga, ariko ari gufasha na ba barumuna be. Ariko nubwo yakoraga ibyo byose yari afite agahinda kenshi, yari afite umubabaro mwinshi wo kubura ababyeyi be, wo kubura abo yakundaga. Igihe kinini cyane yakimaragarira akibuka, akababara, yibukaga iteka ryose, yarariraga ndetse akamara igihe kinini cyane ari mu nzu atarabasha kwiyumvisha, atarabasha kwakira ibyamubayeho. Igihe twahuraga rero njyewe nakoresheje amahame cyangwa se ubumenyi nakuye muri narrative therapy, cyane cyane namwigishije cyangwa se namufashishije isomo ryo kuba wakongera guhura nanone n'abawe wabuze, ukongera ukabasuhuza, ukongera ukababwira amakuru yawe, ukongera ukababwira achievement zawe, ukongera ukababwira ibyo uri gucamo, ukababwira agahinda kawe, ukababwira ibyishimo byawe, ukababwira ibyiza umaze kugeraho. Mbese muri make namufashije kwibuka, ariko noneho akibuka mu buryo bumukomeza, mu buryo bumufasha gukomera aho gukomeza kwibuka mu buryo butuma ababara. Icyo gihe rero namubwiye yuko ari byiza kwibuka indangagaciro, zimwe mu ndangagaciro zaranze ababyeyi be igihe bari bakiriho, ibyo bakundaga, amasomo y'ubuzima yagiye abigiraho, uko bakundaga kubaho, indirimbo bakundaga kuririmba, aho bakundaga gutemberera, mbese ibyo bakundaga byose akabyibuka, noneho akibuka n'umusanzu wabo bagize igihe bari bakiri kumwe, akaba ari nabyo biri kumufasha kuba umuntu, cyangwa se byamufashije kuba umuntu ari we uyu munsi. Yarabyibutse, amaze kubyibuka, yibuka uburyo ababyeyi be bari beza, yibuka amajambo meza bajyaga bamubwira, yibuka impanuro bamuhaye, yibuka uburyo bamwitagaho, mufasha kongera guhura nabo, arabashimira, ababwira success, ababwira ibihe bigoye ari gucamo, ababwira ibyiza abashije kugeraho, uburyo yabayeho mu cyimbo cyabo, uburyo yize amashuri, uburyo yafashije barumuna be gutera imbere, uburyo ubu ngubu ari umuntu ukomeye. Mbese ababwira yuko abashimira uruhare bagize kugira ngo abe umuntu yumvaga yifuza kuba we, kabone n'iyo babaga badahari. Icyo gihe rero ntabwo byarangiriye aho ngaho, hari n'indi somo twita impamyabumenyi y'ubuzima. Namufashije gukora impamyabumenyi y'ubuzima ibiriho ibyo abashimira, iriho indangagaciro zabo, iriho amasomo y'ubuzima, iriho byinshi cyane yigiye ku babyeyi be, byamufashije kwiyubaka no kuba umuntu yumvaga yifuza kuba we, kabona nubwo badahari. Nyuma yo kubikora yarishimye cyane, aranezerwa. Hanyuma rero nanjye numva bidahagije cyane, ndavuga wow, maze kubona ko yishimye, maze kubona ko anezerewe. Nakurikijeho kumufasha gukora indirimbo nkurikije bwa buhamya yampaye, nkurikije bwa bufasha namuhaye, nkurikije ibitekerezo bye, nkurikije ibyo yagiye ansangiza, indangagaciro z'ababyeyi be, ibyo yabigiyeho. Namufashije nanjye gukora indirimbo yitwa ngo Ndiho mu cyimbo cyawe. Ni indirimbo nziza, narayimutuye, maze kuyimutura arishima, aranezerwa. Kugeza n'ubu ngubu iyo ndirimbo yumvishe, yumva yishimye kandi yumva anezerewe. Ubu ngubu rwose yamenye uburyo bwiza bwo kwibuka. Yibuka mu buryo butamuteye agahinda, yibuka mu buryo bumufasha gukomera, yibuka mu buryo butuma asubizwamo intege, cyane cyane iyo yibutse indangagaciro, akibuka amasomo y'ubuzima yakuye ku babyeyi be, akaba ari nayo yamufashije kuba umuntu yumvaga yifuza kuba we. So ubu ngubu ameze neza, arishimye, mbese narrative therapy ni umuti, ni umuti uvura Abanyarwanda, ni umuti uvura abantu benshi bafite ibikomere n'intimba nyinshi zo ku mutima. Mbese ni isomo ryiza ryo gufashisha Abanyarwanda benshi, cyangwa se abandi bantu benshi bafite agahinda, bafite imibabaro, bibuka cyangwa bakibuka mu buryo butuma bakomereka. Mbese ni isomo cyangwa se ni amasomo atuma umuntu ashobora kwiyubaka, agakomera kandi agakomeza n'abandi, agakomeza akabaho kandi akabaho mu buryo bwiza bunejeje, mu buryo bwiza yishimiye, agatanga n'umusaruro, yaba ku muryango we, yaba ku gihugu ndetse n'isi muri rusange. Murakoze cyane gutega amatwi ikiganiro cyanjye, cyangwa se ubuhamya bwanjye mu bijyanye n'ikiganiro nagiranye n'umukiriya wanjye, cyangwa se n'uwo nafashije. Uburyo byagenze, uburyo narrative therapy ideas zamufashije kwiyubaka no gukomera, no gukomeza urugendo rw'ubuzima. Kandi imbere rwose byari byaramunaniye, yari amarira, yari agahinda n'umubabaro, ariko ubungubu ameze neza, ubuzima burakomeje kandi arishimye, aranezerewe n'umuryango we. Murakoze cyane.